Ke toka molele dipino Ke na le ngwaga tse tharo Ke betsa comedy marapo Bizo la me ke bofelo Ke batla go tshwana le tshepo Ke batla go tshwana tlhalefo Ke spana ka thata ditinto 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 Dinto Yeah. Gana ke khale ke panda chomi di pizza ma bitse bo khanka ke tloga sa brush le meno batho ba bua ma breath ya dampa batho ba rata go nyatsa tota ke pala mebala ya khaka ke rata go poma di phanka mare ke na le ngwana ya ngwana ke wantla ke batla go vala go panda mathata pelo ya khanda tota ke batla go spanna ke tloga masego ke khanga ke dilo ke bona satane a lwantwa ke tsena ke reke ke rapela thata ba dilo di gana thama Yeah. Back in the day, school it tata ke calabas still get to like a hustler. Ke rata go bona mamala, ke batla go mana galala. Kana ke bread tone, ska bona ke bopa mawanyatsa. Kana ke brakas, ska nyatsa bushibidi jaka. Kale ke toka molele dipino. Ke na le ngwaga tse tharo, ke betsa comedy marapo. Bizo la me ke bofelo. Ke batla go tshwana le tshepo ke batla go tshwana tlhalefo ke spana ka thata ditinto 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 Macheruba tsebe ba rata makhakha ba bona le broke de tele you tele ba bitsa mabitse bo hani bo switchi di zaka di tsena o reka di sofa di bilu di dollar yo mama itumetse di tala tsa fake di batla fambola o fambola thata ba never about to say they cursing you ba batla o taka Ke na le ngwaga tse pedi tse tharo ke tshaba bokete These days all my fans ba batla ke drop it Yeah, I'm gonna do it again Yeah, again and again and again Yeah, always do that again yeah. Rap, onko moto funa malipel Die this, leg per ter Tama all his thoughts, ke motler All is new, I'ma be the best Yeah, kana ki kwale di bean In case you thinking that, nse ke kwalua Yeah, kana ki spana le wani In case you thinking that, kya manijiwa yeah. Kale ki tuka molele Ki tuka molele di pino Ke na le ngwaga tse tharo Ke betsa comedy marapo Bizo la me ke bofelo Ke batla go tshwana le tshepo Ke batla go tshwana tlhalefo Ke spana ka thata ditinto 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 Ditinto, ditinto, ditinto.